kemene Chineke mela ya Onye nesi ebi kpofa ya Ebuli togbe Omere ya na ndụ Chukwale Akwa si na m gaya mwa Chineke mere ka m mwa Akwa si na m agaghị ewego Chineke mere ka m wego Onye si na ọ gaya bụ mmadụ Chineke mere ka ọ bụrụ mmadụ I am a living testimony Ihe ọma Chukwu na-eme Sika ntụ ọchị ma ha Onye mere obi dị m mma Onye naanị ya na Jesu Ebe kwa edike Norie, 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 norie ni Agụ bata mbada warasa Onye na-eme ya sisi Chukwu ọma Ekele dịrị
Eto dike na nkomere Ika adikwa ime ọzọ My testimony is that the Lord has given me life. My testimony is the Lord has given me peace. My testimony is that the Lord has given me health. My testimony is that the Lord gave me a good wife. My testimony I am a living testimony. I'm a living testimony. A living testimony. I'm a living testimony. I am a living testimony.
Living testimony.
I am a living testimony.
Living testimony.
I am a living testimony.
Living testimony.
I am a living testimony.
Living testimony.
Because of what the Lord. I am a living testimony. So long I can live, Jehovah. We are living testimony.
Living testimony.
Only one, she did a kid.
Living testimony.
Arabata.
Living testimony.
I am a living testimony.
Living testimony.
Astro is a living testimony. I'm a pastor. Living testimony.
Living testimony.
Living testimony.